Mukama obadde mulungi gyendi, obadde mwesigwa nze wesiri. Lengera olugendo luno gye nvudde, mbeera mulimba bwe ŋŋamba nti nze yeeyambye. Ompadde ku ssanyu Mukama, onnerabiza obwavu Kabaka, onyize ebiwundu ku mutima gwange, onsangudde amaziga muwonya, onwanidde entalo ku by'okoze munnamajoli. Samanya nonkwata ku maso nindaba
indaba,
laba nga ndi mudundire ly'omuddo muto, ku mabbali agamaze amateefu
ago,
wamu n'abalabe bange tekedde meza, onsiza amafuta ku mutwe, ekikompe kiyiwa ku by'okoze munnamajoli.
www.mp3ugandanmusic.com